mzito kuliko mutima Milanga jikuwa maziga tuhiwane mutu badala na yengo tulumwa Azara muso biela wacho Omwana wovu wala buja wacho Tata yalina musikate mama Azadeka wala losi neja wecho Azale chile chiwongerera mama Yategela yalumirira wamushala Inakuye chikazi jenjole kera jimanyi Somulaba kukaba Yala vye vinji ya sidikira vinji Kumamushala Yalika wala kato, kato Weti ya yagala Kumanya orokuwa muwala Mangiti ya welewa Mkumi nebili ya mfumbiza zubuta Awomu tangure bandali ya nyamu manye Zubuta ngamu kamwe Hata kuwa asamba Lava zubuta wa mufaku kale Na mwandu wa mufamu kale Lave mbaga na mwanda zunga na vano hey. Nina kuye chichala Mandiwe miaka mito na embiraba Evituka kuwachale ni mchala Azikaga mama mchiro mbanga umulirae Na kuyetika zeni vende ni mchala Embebe mirabe kuwanga ni mchala Evita muna vyo sibi angu wa mchala Na yate
Mazo mkulu watu neutu zoliwa lava na utunabutunuzi Tena magezi, temwena magezi mlinga nyamu Tena magezi tategina, nijile wasajiji
Na yate nevita vinji mbisubi langu mye Anti ni mchala Na yate Nevijari njimi suvi na mbunye Anti ni mchala
Amaziga mumaso ulirezi uole Jamila ngejo mwano buwala Talina jalopo bogelelo Talina akanyachimu kusirika Abatini mura wano
Ola chala
Eva sobyane wabula yamba Noweja yola boku swala Chiruma na etu buma Tunina esonga za feze chichala Somele yo tusekelera Tutende walira Elaba mune bachita Na nakulimba wato waita Chansi jali na tutonina Jetu janebi rende chakabi Zembuto no kufila musanya wetu wazala Muto waze gana Wakaba tuwe samba Enganda ze changa Na yenga mbela ndi mchala
Ndive miaka mito na embi Ni mchala
Asikaga mama mchiro mbanga umulila
Inakuyeti kaze ni mchala
Mbebe mirabe kumanga
Ni mchala
Mbebe samona vyo sili angu
Ni mchala
Na yate nevijari njimbi suvi langu mye
Anti ni mchala
Na yate nevijari njimbi suvi langu mye
Anti ni mchala
Genito mutilation in this nation We shout it's abomination Kukuso mamba wala songe chotu chimanye They are the future mothers Then what about tomorrow If they're dying hey, I want to leave a yamba chiduma Let's take a stand and lay the hand To save the mother Let's take a stand to fight domestic violence Umu kazi taku umu enge chiti wache mama Empower the women Uwa We need support, support them Which is so good for the support
Ama chala wa manyi, wa manyi, wa manyi, wa manyi, wa manyi
Nangiwe nyaka mito na embira ba Mituka kuwa chale, ni mchala
Nasika kama mchiro,
ni mchala
Na kuye chikaze,
ni mchala
Wanda na mbira le kuwanda,
ni mchala
Ebitamu na yosibia,
ni mchala
Na yate,
nevijari,
ni mchala